aphume igoma sihlangana. Ungafaka amazipho awulokho kwethu kwesikhashana. Ungambuka mazongibhatala ekuseni ebusuku umampara. Maphorisa uyaphabaza nomphakathi saba maparo. Bin Laden omngani wami kuyophuma igoma sihlangana.
Can't see you.